Hello people, this is a guy front of here known as Plotter the Boss to Big, and I tell you a short story, but I'm being silly. Piga kelele.
Plotter the Boss to Big. Yo. Whoa. Rego. Yo. Mgeni karibu, jisikie uko nyumbani mbia siti ni jiji la kijani, jiji la amani, japo sometimes akukariki maandamano fulani wakina fulani wanalipiti, ila jua ukweli kukwetu tamaa mwiko, kula kwa macho kwa maana ukiba unachomwa moto, na ukishobokea mabodaboda unakuwa kirema, ukiwa mchawi ndo kabisa unaziko na hema. Rafu pia kuna michepuko ya kutosha, wewe wademu mzuri akienda sokoni unapata pesa, kipindi cha mvua huwa kuna kero kibao, pita paluchocho ili upigwe telo za mbao. Usisubutu uzulula mishale ya night, na hata ukizulula basi kichwani pa element, ili wapiga nondo wagonge mwamba wasipige kichwa, wacheza ndondo msizi sambamba na chola picha, napo timba docks basi kwa makini na hizo simu, waganga wa kijiji wana mabango kila msimu, kihesabu nyumba mbili jua ya tatu ni kanisa, hasa Jumapili kwenye kila kona kuna misa. I'm not a guest in home, I'm best gali best retown Bear City, Tanzania, East Africa, God bless in Africa, etc.